na kila mtu yuko karibu ya meza, anasubiri jeje wake mwenza. Mina po slide yuku we unacheza, unda mziki number one. Reke ruti uwe janjo tucheze kwa kampani. Kitu kete kapa pika kwenye line, kikosta kili manjara utakunyo hata waini. Mtu kiwashi mpata kuko kukoshi, ukimgoja chini kutabaki semasu. Sogele kati kati kwenye flagi la Bob Marley, wele survivor. Mentali, wanazungusha lingi, wana jana tumizali. Kepe chipsi ndega nyanya chucha kachumbari. Adari Everybody come on dance with me. Hey, come on the ladies, yes or no me. Everybody come on dance with me. Hey, yeah, 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 yeah. Everybody come on dance with me. Hey, come on the ladies, yes or no me. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, 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 yeah. Everybody come on and dance with me. Tabia ya kujenga mifu Mississippi. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, yeah. Niliko malama taya na wasomi vyo viku, Wakongo watu wazima na atawale wajuku. Kujirusha kila wiki sio lazima sikuku. Zidisha izolaga ya takuku tamaku. Usita kutashari upoteza kusamani. Kupiga na piga na haya mamba kizamani. Masela wende mzungu pana wako Marekani. Wanatafuna sige mnayo gitanyi majani. Muka kati kati tena kama vila zai. Kimuka mendo wakati uchezi mbaka kumekucha. Leile na jitahidi kuwarusha watu wangu. Sigomba nina mtu mina desi tukibyangu. Kala je mzumba nisipata na machangu. Wakua nikifumwa na jamai chakwa tabu. Simzi mepanda kila mtu anonara. Hivyo DJ kiona mzuka kumepanda zimata. Mwaka hiri raga rapi funk majani. Nizawadi ya marasta marasta man. Wakunidoa mpaka sasa na shika usuka number one. Mpizani wangu bada chodika. Jumani necha man, jumani necha man. Jumani necha, jumani necha, jumani necha man. Jumani necha man, jumani necha man. Jumani necha, jumani necha, jumani necha man. Everybody come on a dance.